بیلی 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 پال همه Nitafanya harambe Nikupandishe ndege Ukawaone wazazi nyumbane Watu wangu wakuone Nitafanya harambe Tuchome kambuzi na ngombe Nitafanya harambe Dunia nzima ikuone Harambe My heart belongs to you, and your heart belongs to me. Baby, come, how to pour a moga, pour a moga, tum tum. Baby, come, how to pour a moga, pour a moga, tum tum. I travel down the streets, I seen a lot of tea, I seen a lot of women, but my ni kwa kuti. Wanataka this, wanataka that, wanataka mina mini wewe tu, baby So, nitafanya harambe Nitafanya harambe Nikupandishe ndege Ukawaone wazazi nyumbane Watu wangu wakuone Nitafanya harambe Tuchome kambuzi na ngombe Nitafanya harambe Dunia nzima ikuone Harambe Baby tuko sete Alani kiu na mazi masika Wametuma maomi Baby wangu huko safe Moyo wangu huko safe Nitafanya harambe Nikupandishe ndege Ukawaone wazazi nyumbane Watu wangu wakuone Nitafanya harambe Tuchome kambuzi na ngombe Nitafanya harambe Dunia nzima ikuone Harambe, 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 baby. Harambe, 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 baby. Harambe, 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 baby. Harambe, 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 baby.
Sheba, Sheba. Sheba, 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 Sheba.